Jew. Red mask, son of Jew. Skia, Jew.
Mama sample record.
Jew. Hang with the rock of bands, akina jo itoro view. Tuna rock a house on me, yanu mefunja beep and tea. Oki feel uko bo at home, baby can just come for party. Ume check you venya kakusawa, akiva light iluko so fun. Nunu a big T, then it you and then it go. Usu worry about the beats, cause na jo itoro me. Itoro me, mini boy go moja drill. Kiatu suck to me piga kill. Kwa tumbler whiskey neat, but sometimes you pick a deal. Hate and they are my jeans, but it's building him left at school. Model kuwa kipil, akiwala in rest of king. My haters, my vegetarian, I want to store my name. Can I run down my area, 6 before nilikuwa his street. Mdema alika my cage, singly alika to my shade. Alinambia tusumash hodo, bathroom toilet, nikasema no staki. Nikusu na juu wa kifo ibishi hodi. Na goda kibonga, itabidi skize, juu, let us.
Vena roga, zani kwa mafua ka mada nishuku ni mgokori smoke. Sizo niko rima nikisaka forms za guomoka. Kana hero iseki miu medi na katambla mkononi. Miu medi na katambla mkononi. Mzinga kila mtu jamu. Shuksha itakuwa nikishash. Matire kujipin zimepanda. Zikipanda na twestes na kalamu. Zikipanda miu twestes na kalamu. Miristo zimetiwa juma kali. Dubaze tukali utazani ni makali. Kusereka na manguna fulani kwenye party. Wasijo kiloko ni kuteke kimangoto. Tajumini wina when you lose and God just up. From to make am kuwa zima juma mioto. Kusereka na manguna fulani kwenye party. Mahita mstukos mdadisma. Jumini rapa na ifanya kama rapa papa.
Zo Vi day after day utajua nimebonda. Ndo nipate komboka juta choka. Uenda kalesa tuna doba hawa kirore. Tuna manyanga soma manyanga. Yes manyanga jo wakihanya tuwa na haya. Stories za kiki ze ufala. Manzi zileto wakio mizako. Jemina warrior stories za hawa. Wanapenda tu kulipwa na dawa. Nisha pagawa juya mahora. Zile ipenda na pete za hora. Jo nisha fair tu fosa no care tu. Hene damina banga ufair tu. Jo mine brain atena ni zuzu. Minya para atena ni fuck. Jemina warrior stories za hawa. Wanapenda tu kulipwa na dawa. Nisha pagawa juya mahora. Zile ipona na pendeza hora, zora, kora. Zile ipona na pendeza hora, zora, kora. Zile ipona na pendeza hora. Ili baki nitoke kwa kiki, kujara dauli za karioki. Baribadka ni duka kanoti, lazma nembia wangeshi. Kesha lazma takuja harusi, on the pluro kasema mazishi. On toza wawezi tu sticky, lazma nembia the bliki. On the redeem, red meat, enjime fiatu na zijuni kwa nini. Nime cheesy, joma nsikike metuma ni cheesy. Then fisi, ya misabiliki mefika harusi. Misambilians juni kwa nini. Very fast nika dunga kasuti. Sharpshooters zangu siko wapi. Ninini papi ninini. Very fast kare dunga kanoti. Lazma niambie wangeshi. Sharpshooters zangu siko wapi. Ninini papi ninini. Very fast kare dunga kanoti. Lazma niambie wangeshi. Kama na brain na jomi na zoza. Unadaima wap. Kama ni kesho je utapenda. Utapiga marags ABC na taking list. Mto jomi na screen CBA in CBD. Metika vuna lean my answer shit. I never guessed. Take show the knowledge. Not only doing a dollar sign. See slime. Take my son. Say look on the ground. I say it's over. Not to keep the promise. Bedding rocks. Na Johnny some wigs. We see waste the time. Na force and a pier to Johnny Shafiati. Na mdunga kanoti. Na breaking time. Na came it's over. Mode a Johnny hoy. Na D. Away just do it yourself. Not to make it perfect. D. Away just do it yourself.
Kwenye ni makonda mdhani ya nakonda. Kama ni beat makuja na hit. Cheza na face utakura maini. Kama ni kesho nakuja na majini. Devil speaking in my head. Wada nafunga kibwelele. Wada nafukuza kielele. Mindy or dark nafungu ya hell. Kama ni kubeba na beba na shell. Watch your chest nafunga na bell. Leo usiku nakuja na red. Kama ni crazy na praise na dead. Kama ni crazy na praise na dead. Kama ni kupraise na praise na dead. Kama ni game wende na red.
Hey, ati nisikia dalibalingo likuwa kwa bed. Jizi umusha likuwa kwa jet. Lady ugonde likuwa matrip. Jizi kunyi mlikuwa majuiz. Sidi ugonde likuwa kwa news. Nisi force my shoes of bill. Kwani magas walikuwa mares. Kuli magas walikuwa mares. Minafunga mlango ya biz. Minafunga mlango ya biz. Sikiza ngoma na tune ya red. Sikiza ngoma na tune ya red. Macho sifungi na feature bay. Macho sifungi na feature bay. Misi mlazi na kulagai. Misi mlazi na kulagai. Pesa ni nyingi na tupa load. Pesa ni mingi na tupa load. Pesa ni nyingi na tupa load. Pesa ni nyingi na tupa load.
Hey, I need some cash. I need some money. I need some gas. I need some money. I need some gas. I need some cash. I need some money. I need some gas. I need some money. I need some money. and some gushing.